Records.
Variali VGTK Bwabwa Tente Nayo RTG Tommy Dina Mafela Tente Pek Ngeyo Nyeka RTG Ukarumbu Kanisa Ukarumbu Kanisa RTG Ukarumbu Kanisa Bantu Abanobe Bapu Ukurumbuka Ukarumbu Kanisa Dwebe Ukarumbu Kanisa RTG Ukarumbu Kanisa Bantu Abanobe Bapu Ukurumbuka
Aroma kwenda enda zone Para estude na Andre um comparai Psa kumanya machimbozi babiri ai zone Adara TG official chita music ai Fuma renjeva Ah, wasa nshow question Ufwe fuma nchebe ai
Ara TG, walishiba muzo, nangula Uri Alfonso, tadi mwari nankwe semu kalange Utiro remba ale tulange Waikala shirilinga maikalange No value, semu nechitenge Umutima uwe tamuwa nesenge Utiro remba ale tulange Alfonso, konsala dila Konsefi, na kumporo koso Sao ya kwe yari tufune mikonso Tuwewe, gaiwe, uka tufuta matonso Arachizu karumbu kanisa Ukarumbu kanisa RTG ukarumbu kanisa Bantu abanobe Wapu okurumbuka Ukarumbu kanisa Dwebe Ukarumbu kanisa RTG ukarumbu kanisa Bantu abanobe Wapu okurumbuka
Nice angira mkopara na kethi nice Pariati moma na ndishe kochi piti pa wandavu Sasa ngama chimbozi baka mgole Fio banchebe na fiene fia mpapuishi Banji pusha pari shinko Pari Andre na ma guys Ufafio banji
RTG warishi wa shinko Kuriena kuwa pangamani Hali yodurumbi hali rumbuka Walipo kuishi wa hali sumbuka Njeba Shaba shani kanshi Nelisa Ukabumu sambashi Taure mwone miaka ile pita Na banobe Na bobale pita RTG na shakuru bangula Ubafia wate mwisho kwangala Ere futi wadika po kangala Ichi chine ya chirenga wirumbuka RTG ukarumbu kanisa Ukarumbu kanisa RTG ukarumbu kanisa Bantu abanobe Wapu okurumbuka Ukarumbu kanisa Dwebe Ukarumbu kanisa RTG ukarumbu kanisa Bantu abanobe Wapu okurumbuka
Atitomi D Talemo embekeza Daily mafans Dievene vani uza Wafuna flow Hardcore Muchinyanja Wakuti take it back Kuli madezi aja Those days kuna libe maheta Majena wadezi unga funse moze geta Kila beats uchinje vanzako Suona TAP pamulomo anashako Redo liza beat monga shinko RTG abandie feviliko Venice lab wafipanga ni mamfumu Simply chifuka vambozola mapefumu Young chefi nichani chichitika Chapa Christmas china kangi wakuchoka Guess it's true ukafika pamwamba Gati ni paseti ufuni kache kukwa
RTG ukarumbu kanisa Ukarumbu kanisa RTG ukarumbu kanisa Bantu abanobe wapu okurumbuka Ukarumbu kanisa